when your love only go for four four. Who many that is away with mtoto. Na piga busy maji yao goko. Barid, unanipa joto. Ah, oh baby, don't let me go, don't let me go. I need you up for money, yako. Just let me know, just let me know. I talk about the break, yako, mama. Sitake wewe kumpia. Hado, hado, mama, hado, hado. Sitake wewe kumpia. Kasura kako kanaumiza roho.
Mama, mama, mama.
I never seen before.
Mama, mama,
ah. Kasura kako kanaumiza roho.
Mama, mama,
hey. Yani kamata mama we umenizimaga na, na. Watu wanashangaa kitu gani mina kupaga na. Mizigo yote nimesha itua, nimefika mwisho wa leli Kigoma. Uzuri wako wote wanajua, mtoto menyoka kinoma. Hawa bisho wakatai, haya ni minyanga nyanga. Sijiwezi mama, sijiwezi. Sura kako kana mizaro.
Mama, mama,
yeah.
Mama,
never seen before.
Mama, mama,
ah. Sura kako kana mizaro.
Mama, mama,
ah. Kodore match, waku kodore match, wacha waku kodore match, waku kodore match, wacha waku kodore match, waku kodore match.
Iko keep it on it white, keep it on it, keep it on it white.